qashinka oo lagu daadiyo goobaha aan munaasabka ahayn sida marinada bulshadu isticmaalaan ayaa waxaa ka dhasha nadaafad xumo iyo inay dilaacaan cudurro kala duwan, kuwaas oo khatar ku ah badqabka caafimaadka bulshada. Dhakhaatiirta ayaana had iyo goor bulshada Soomaaliyeed kala talisa inay ka fogaadaan qashinka si ay uga badbaadaan cudurrada ka dhasha goobaha wasakhaysan. Hadaba Dr. Cabdixakiin Mukhtaar oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa ka hadlay dhibaatada caafimaad darre ee ka dhalan karta nadaafad darrada goobaha qashinka lagu kaydiyo. Waxa uuna bulshada ku nool magaaladaasi Jowhar ugu baaqay inay nadaafadda ilaaliyaan, qashinkana iska fogeeyaan.
Kana howlgala Gabowee Hospital, su'aasha ay weydiisay oo ah sidee loo ilaalin karaa badqabka caafimaadka bulshada. Badqabka bulshada waxaa loo ilaalin karaa koow waa nadaafada. Koow, qof walba inuu ku dadaalo nadaafad, sagiir iyo kabiir nadaafad inuu ku dadaalaan, number 1 waa. Tan kale waxaa loo baahan yahay waxyaabaha cudurka uu keeni karo oo caafimaad darada uu keeni karto inay iska asturaan, sida qashinka camal inay iska gubaan meelaha oo biyo-mareenka sewage-ka, inay iska nadiifiyaan oo isheeg yani waxaa u badan ka dhalan karo hadaan la iska nadiifin meelaha oo biyo-mareenka ay wasakhdi u haas fariisto. Marka waxaa loo baahan yahay qof walbo ama guud ahaan ama shakhsi ahaan waxaa loo baahan yahay nadaafadiis inuu ku dadaalo. Muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo badqabka bulshada waa arrin loo baahan yahay oo mas'uuliyadeeda qof walbo ay saaran tahay. Muhiimadda ay leedahay badqabka bulshada waxaa waaye si looga baaqsado cudurro badan oo bulshada dhexdeeda ku faafi lahaay, sida cudurrada faafa, cudurradaas oo isu gudbin karaan bulshada meelaha isugu timaado ama overcrowding areas-ka. Si macnaha cudurradaas loo yareeyo waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulsho oo ii sheeg bulshada wax tar u leh.